babadde bagala okumuteganya mu muveeko nabalekera balinange mu ndekeeko abakwerijjako basegulwe ng'embooko bayirwe eppiripiri bazimbenga amaaso oli wange oya resi kwagala sisaga aki byonkoledde sitenda alali byonna obirye kuresa okute wenengule besumalike balumwe emitwe alabe fule resi gwe munyo lw'eddagala eribumula empewo yegwe wekka yegwe mpotulo antabulira kacyayikolwa eggulu yegwe wekka olinga kapito gwe mukisa bwenkola nzijuza ensawo yegwe wekka samzao yanzitwisa omukago yanvumula ebisago resi yanywezesesa ebbago yansuzisa ebisulo yategula emitego akoleranga supiro yafumba naboobeza omugoyo resi gwe munyo lw'eddagala eribumula empewo yegwe wekka yegwa mpotulo antabulira kacyayikolwa eggulu yegwe wekka sibanga nsula na malayika munju ndikuteeka wetali mululu bana abantu b'ensi b'amaddu omutima twala ntuse mu bwongo obula ndwala watandika onneetoolooloza endowooza onjokooza nga buli ky'okolunsoomooza njagala onsekese busekezi nkongoola sente wange n'obungobya kati oli wange resi gwe munyo lw'eddagala eribumula empewo yegwe wekka yegwa mpotulo antabulira kacyayikolwa eggulu yegwe wekka olinga kapito gwe mukisa bwenkola nzijuza ensawo yegwe wekka resi nga kyanzigwe ntute nga kyanzigwe ntute wesimbo kwenkala mbidde nga kyanzigwe njagala nnyo nange kwenekutte nange kwenekutte obulamu bwange gwe mbuwadde nakyanzigwe ntutte resi nakyanzigwe ntutte nakyanzigwe ntutte wesimbo kwenkala mbidde nakyanzigwe ntutte njagala nnyo nange kwenekutte nange kwenekutte obulamu bwange gwe mbuwadde nakyanzigwe.
Remember where you got it from. www.djericom.com